TeamSafi.com.
Yeah. Pop, 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 pop. Y'all ready for real hip hop? Awareness on stage now. Representing from Bronx to the fullest. Yeah, y'all ready?
Yeah. Cheki biti na vipiga ni takapo hadi off beat flows kama jiga kama Jacob JCB. Domana wa masela wakiulizo waga hawa jikompay with me. Wanadai P hata flani ya kufiki. Tutamomba chibu wa kusign WCB. Ujuzi mwingi hadi basi ambishi. Na pochi limelo wa michuzi kama shati la mpishi. Wana ni farm through the flows I got. Siko kwa topsi zao but the topest knows I'm hot. Lala pema complex Simon Sai. When the time comes below bitch I'm gon' die. Tutamit bro, hebu ngoja kwanza nizi speed flows enye high price, nije kukamata big dough. Marapa wengi wanazuga kumtaja Mungu ila kiona umepata dili ya mavumba wanabana. Squeezy na cheza kote wanachana pia na imba and I'm good. Sione anayejifanya kunipinga, si tunapiga kazi and we don't play. Na ukitaka beef nami man, it's okay.
Wapinari, kichanganya nizuka yote kichwani. Nisipati maji, nasi chanji. Mana nimesha pandisha maruani.
Yeah, kauni jui vyema nilete wazim kwenye noti. Ndo utajua kwa nini wanagawa ndim kwenye boti. Natoa hukumu kama vile Akim kwenye koti. Wejifanye kichwa gumu lete steam za mimoshi. Na usangaze vita na mimi dogo. Mana ntakuzima kama umekumbwa na jini chongo. Hasa kama huna afya mwilini madini zogo. Na kisura kama wasi wa jeshi nchini Kongo. Napiga saluti kwa masela. Maboya boya hawa peperushi hii bendera. Cheki na vyochana sana dima mluki na wakera. Na tibua arusi kama vile nyuki kwenye shela. Ila jamani hita snia na walaji. Wakikupatia wanakutumia kama mradi. Pesa zako zoto na jimiminia kama maji. Na ukisha fulia wanakukimbia hauna kazi. Squeezy ni na mtoto nimekua. Sikia hata na vyochana yani voko za kishua. Na si baba hiki man kila mnoko na nejua. Niko hambo ila ukinetea kwa na kumbua.
Wapinari, kichanganya nizuka yote kichwani. Nisipati maji, nasi chanji. Mana nimesha pandisha maruani. Kwani nani anapinga? Sisi na mabia na tunawachukia. Kwani nani anapinga? Bishule nilea na bindira na bibia. Wapinyagi, wapinari, nichanganye mizuka yote kichwani. Mistaki maji, nasi chanji. Mana nimesha pandisha maruani. Kwani nani anapinga? Sisi na mabia na tunawachukia. Kwani nani anapinga? Bishule nilea na bindira na bibia.